sawirkii lamaatan iyo nay afar magal magashay Nikodemus la araw oo yuhuuda maalin in ah yaa wala faday in Iise walkii barado hamiinimadii yaa Iise ansadi laakiin Iise horaya in ogsoonay inti Nikodemus familik ebe anki jirne laakiin Iise way ka arin Nikodemus lanki fadaw in ebehey in dhawaado way liki faday in galbi usub lahan kooyo oo ba ahaayeen ebe ma an dhawaadi karo Nikodemus dowgi Iise si faylan ma an dhugne wayn are seelan wiin galbi usub ki hele ama marlamaad ki dhalade Iisena way anki jawaabi lankii ebe an kooyaw galbi usub yaa usisiiye saas yaan la koofade lankii saas weelo yaan ebe famishay nogode Nikodemus ebe kubari in galbi usub ki siiyo saas yaa Iise ka ari Nikodemus ununa saas nala koofade madii ruuha ebe hakinoolaano nolol usub yaa bilaabaane saas dartiyey yaa dadkii ebe kinogodaane tan lan walbo ma samaayi karo ooba ahayn lankii ebe haki gargaaro ama ki kaalmeeyo madii noloshan usub unun bilaawno way helni awood anki samayno walkasta oo faylan uu ebehey naka fadaaw ruuha ebehayna nasii umrishay managa dhammaadaw.